dajimsafi.com Pacheco 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 Uwe falasi ye, unapiga biti kama zombi ye.
Ukishika, inanata. Ukiramba, inalaza. Inanata. Ukiramba, inalaza.
Wauni, wauni, wauni.
Mariandim, 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 Kuna rirambari nusaka ibugia, Kuna uywa pari vurugu andokati hapa, mama, mama, mama.
Sirari nkisikia misondo Pacheco piga misondo
We, we dada kumbe embe mango nini Embe mango nini Embe mango nini
Jireze, jireze dada Jina langu mipacheko sha jireza dada Jireze, jireze, jireze kaka Jina langu mimamedi sha jireza kaka
Kweri nana toka magundi utamwake pipi Ukiramba inamsha miziki Ukishika inanata Ukiramba Inalaza, oh, inanata, ukilamba, inalaza,
wauni.
Kwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.